umarekani mwingi. Udazani hapa
Sacha.
Siwezi kusema mburi bado nampenda.
Siwezi kusema mburi bado nampenda.
Siwezi kuongea sana bado nampenda. Basi sauti exonki mbona cheza ukaichini mawazo kuchani kongu na waza tumecha na kwa nini. Yare mashamsham vita mtamu na vyo nipaga vitu waramblam afisha mina kumbugaga.
Nando mana siwezi kusema buri
bado na mpenda.
Wenda mani wejapo tumegopana
bado na mpenda.
Wenda mama siwezi kongia sana
bado na mpenda.
Wenda mani jiapo tumeachana
bado na mpenda.
Wenda mani siwezi kongia buri
bado na mpenda.
Wejapo tumeachana
bado na mpenda.
Siwezi kongia sana
bado na mpenda.
Jiapo tumegombana nasema penzi la muuni kachia. Ukini cheki nywele chafu afende sele kichia. Nishaleta noma kila pande ya mta. Wenda ndo imefanya paka umenikata. Yani wakati natafuta nipate kikubwa kidogo chochote baka kwako mchumba nilete. Chiajabu we umeleta mapepe ukasikiza manena shoga zako ukakusanya paka na vilago vyako ukasau kwamba mindome wako ukasema mama mino kajibu.
Wejamani siwezi kusema mburi bado nampenda.
Siwezi kusema mburi bado nampenda.
Siwezi kuongea sana bado nampenda.
Siwezi kuongea sana bado nampenda.
Basi sauti exonki mbona cheza ukaichini mawazo kuchani kongu na waza tumecha na kwa nini. Yare mashamsham vita mtamu na vyo nipaga vitu waramblam afisha mina kumbugaga.
Nando mana siwezi kusema buri
bado na mpenda.
Wenda mani wejapo tumegopana
bado na mpenda.
Wenda mama siwezi kongia sana
bado na mpenda.
Wenda mani jiapo tumeachana
bado na mpenda.
Hivanya chizi kichache nyimwachen
nyimwachen.
Lakini misi magetoni mleten
mleten.
So Kagera nimehamia Mikocheni
Mikocheni.
Jichanga ni muone shokibon
shokibon.
Kado na kari mkari kapiri piri
piri piri.
Hajajua mi mwenyewe snakiri
snakiri.
Siri siki nikishinda goli mpiri
goli mpiri.
Ipe tena haone kama sikia mkiri
sikia mkiri.
Pensi like a cheese cheese, like a cheese cheese. Mapensi like a cheese cheese, like a cheese cheese. Pensi like a cheese 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 cheese. Mina sima mjalana we, unalana we, mjalana we, unalana. Mina sima mjalana we, unalana we, mjalana we, unalana.
Kuna siku kaniambia, kanyereza, kwanini ulale na nguo we, kwanini umezaliwa naso. Kwenye kitasa weka funguo mkoneshe kama mnazo.
Unarana we,
we,
unakiri
we, we,
unarana we,
we,
unakiri.
Maunabaya
unarana we,
we,
unakiri we,
we,
unarana we,
we,
unakiri. Maunabaya
uwambeshe, mnambeshe mwenzenu hapa. Wapisigi mare, ruka show, kubaki fair, na ibaritos. Champion Mido
anakubali mwanaku madola baitacho ndo maruposi. Manyota wa danta mwanangu kibazange ama bapa anisalimie mwanangu luka ninja. Escobar babako mwanangu mkabona. Meneja lalana sama time shaxi sisera sere travela zungu taira. Akili sita stable